Life ya mahasla, maisha mtaani, mayuth tunasafa sana, tunasafa sana,
maisha mtaani, sote mayuth tunasafa, ukweli si utani, kote kweli ni mahaba, maisha mtaani, sote mayuth tunasafa, ukweli si utani, kote kweli ni mahaba.
Maisha mtaani, kupata job imekuwa exam in nation, cause tuko less in education. Odai kazi kwa vijana, tunangoja paka jana, tunaka kwa base, kazi ni kuchana. My youth kukosa job, imebidi kujoin violent. My wife kubot main cause ni kuwa jobless. Jobless imekonka ghetto, ndiyo maana violent.
Maisha mtaani, sote my youth tunasafara, ukweli si utani, kote kweli ni mahaba. Maisha mtaani, sote mayuth tunasafara, ukweli si utani, kote kweli ni mahaba.
Tunadoze tuki pray, everyday tutarauka sangapi to call a day, cause tumekuwa mapray kuindwa any day, kumalizwa kandovu mtaani. Innocent youth wakizidi kudisappear, wengine wanazidi kudai. Mysterious death kutumiwa ka weapon ya kukos violence. Geto tuko blessed, matalent kibao, but tuna lack support na kudedi kimadharau. Hawa tujali, hawa manite runners, wanna bring help, saile tumelala.
Maisha mtaani, sote mayuth tunasafara, ukweli si utani, kote kweli ni mahaba. Maisha mtaani, sote mayuth tunasafara, ukweli si utani, kote kweli ni mahaba.
Wana come in ghetto, who preach na masai, who to live na hope, utakuwa na change. After 3 years, wanna drive my range. Kupita mtaani, hata salamu, imekuwa samahani. Wakinena, tugange ya jayo, tusahau ya zamani. Miaka ni nne, but hakuna change, barabara zile zile, lifestyle hile hile. Tunazimia, wakijitimizia, ojali kuwa ajali, Kenya kudidimia. My youth amkeni, jamani fungueni macho, wana to use cut toy, who to miss use cut issue. Kwa si issue, hawa tujali, hawa madictators, vita ni ya nini, mandugu kwa mandugu, tunakula shida ghetto. 207, iwe kwa tufunzo, kuluza wa brothers, wengine wakawa refugees, na Kenya tunapigania, hakina mana, na mwenye tunapigania, hana dhamana, kujui hakusaidii wala, haleti unga, ukabila ka kansa, inauwa haina tiba, kabila jina tu, sote wa Kenya.
Maisha mtaani, sote mayuth tunasafara, ukweli si utani, kote kweli ni mahaba. Maisha mtaani, sote mayuth tunasafara, ukweli si utani, kote kweli ni mahaba. Maisha mtaani, sote mayuth tunasafara, ukweli si utani, kote kweli ni mahaba. Maisha mtaani, sote mayuth tunasafara, ukweli si utani, kote kweli ni mahaba.